mwamikirizi kabao marabaro mabali niye asaini yebusana asila akaroma kwa shindu si usi usita anono mwenye kore ndiye alibaa imbu mbisha sana kaa imbu mbisha sana
baro wana kizonde na wole na kwa bandi marika na kuli mbakalo bandi omu kazina akuloba akawana mwebule na eva na kukumi mwaleva na wakumi kwa ana usawa mwene wa mwene na ajaye makoso kari kizonde ino mchi
Gavana,
kizondio, to Bungoma, there is the whole area and the structure. Governor of Bungoma, my own manually. As a family, one of the his biological father, after 5 years, even before we carried out nomination to the Badwali Obeja and Mweshmiwa Spirit Mutorona and others, Wama Mukambelina, who Hilalo Mweshmiwa Lusaka speaker, was not easy. Lakini shida hii we the Kenya mam rebel is well come up and the Kokorena Bungoma Kahole Kaskari. As soon as Senator who does oversight asked him Munandi, she cast the Bungoma Munavando Fevalila, Wahaka and the Bayut, the Valuva, Nabonanga, which cast Munehala and the Mukavana, which cast the Kamapes and the Karakabula Ita. But na futu alama dono waru mekhe lali motole kuona kasikia. By the way, you should know bro, as they do what they are doing, Valine and Plan B, which at the next appearance on this station I'll talk about. Okay. Lakini kavano wa Tranzoya Mheshimiwa Khaemba wakamure rabuma kwa kinika hali na kosa Mheshimiwa Khaemba alwa kukiosu Mheshimiwa Khaemba kwa I don't want them to use Mheshimiwa Khaemba. He's a very decent man, a very professional person. He may have his own ways of working. He's a very reserved man. Lehanane and the Kamakam Mheshimiwa Khaemba for Kazakuma Wake Van Nakolanga, Embele Kihun and the Mitin. Mheshimiwa Khaemba is a woman Akata. The Wenga Nora Veja already told you all the time. Why will I have a clip you see as well in Mheshimiwa Khaemba? Never. The Waka and then the Eshima, but Koki was the name. He is one of the youngest. And I have no idea, I have no facts, Mheshimiwa Khaemba alikonende any issues, niye hata na kanevaka ukenda nga Tranzoya, hata nala nga Mheshimiwa Chris Nambola and Chris, wenda noho kambe na kwe jabu, governor wa Tranzoya, mohaemi lako waliwanja kupalie Mheshimiwa Khaemba matawe, lekazi, walela watu, what you will do. So that we can enhance the image of the party. So, we have to go to the governor.
Kacha norole na mwambi Khaemba bali atenda kwa kimi kutano miele ki alafiki wakati mwambi weto wakoroli mwambi wa mwenye jino mwambi eseli sabanda kamba pesa kanya la kafanda kimi kutano kene kitawe afanda alubafanda kwa kimi kutano kene ki
it's not rocket science kima pesa niko hebo naka kamukawa liya kukoma niko kutana kolanda bindi viho viho rekanda you remember I told you na jini kine jihama na rodi Rats lost a chu because there was no money. But during the change, and you can see, in any case, you've had the governor of Goma, I will add in the Dani, I remember you. I didn't want to let her for a car. Lucky in the last moment, one. Avanga Limo told you the young of Andy Poor. And the Mushmel Mohisa Castle of Mushmel at the time it happened. Awangali mozulele lifiti anga wati kuru. Adi mweshmiwa ndeli kashele mweshmiwa mweshmiwa at the time it happened. The dynamics of politics is very different. And going to the future, wanda wefwe. Tuwa milona funga kita. Tuwa wanda wefwe wali very politically astute. Eweke nda ozo rebe, baso wefwe wapota bota. Orebe wama izako. shop. But many liberty. Come on, one to come on the back as one of another manga who is tired of a hogman, never horribly seen to have another room. I want to watch that you are policemen. They know.
No,
and they call me and tell me.
No, already they look what would happen. Was never going to buy me a test out of my mom by Chris, who will come on by me, say.
Chris Murmeland, the other one, my daily is a respected member of parliament in the area, as the only command volume, and he has every right to answer the Vapor Lamosi, Yameno, to answer this. And that's what he does. Because of a cover and governor, they have the most in the cover, that will be our most in the government. ari yakuzia pano pepa shilingi milioni 900 kwenye kitu watu over 20 billion ulika kuingila muofisi uchafole panche chukukule shilingi shimilioni 900 kukalusila yo serikali kukakolile kukalusila yo muindi wa kukuli siwanda siyepe na chiji chewe vye chosi kukesa hauzi chokuli sindu mara makalusi pangi pepa ije kuserikali ye kaundi kweje strategic investor kukole kati na ye kukalusila vandi chikaze hurunge vandu yefwe kimishara wa baba ita mpati this is what we agreed the senator does not control any budget, the senator does not control any vote. The governor can kill a multi has never talked about it again.
Mask or maravona tanga mask na bandu tua alafu ni kweli ndio mwandu eta
vandu mabora barura kendanga
no danieli we allocated 213 chimilioni 215 nicho kungoma ya nyo cha corona iko kisombio defender tena za kungoma ne jamma kabu ndu malogo na vandu ve milusa ba milane alhone de max no vale bueno no ni va a acabar de más jugo de clean no vale lo caón de ya no va a conseguir y como
ya va a conseguir esta
because knowledge in public life is on you when you become a public servant you must accept to be asked questions you must accept to be accountable accountability is not an option bravo ne hapa sasa na hakika tapos kwenye 3 times na kuja more public accounts committee sana klaka wamba ni kile warole hakika kitarambi hiyo sema bali kitu kika libila la dizere mara vivyo venye kwa karere kama swali anza kafinyo kwa kugoma ni njao ni mbona kama swali ni karere sisi ni wajizo ni sikila vitu vila la we can do them different. But those are things that we live with anyway.
Nikwali ndu mami weta bantu bora boranga bali wora kendanga no mwami lusaka wenyu mami lusaka kobole 2022 na bo mundu wowe siaba sio mwambi wanga mate.
Bantu zina bana bo langa kitu zore.
Bantu
ba kuanga na bo bo ndiwa na bana bo langa but that is not the issue. I can answer you very very easily.
Okay.
Mchimewa lusaka alumu talo kukomu. Mheshimiwa Lusaka, alumu anawa kukomu. Mheshimiwa Lusaka, kama first governor wa Bungoma. Tafala na hivu kiyama, sila lata kama huni Fort Kenya, kwenye huli Fort Kenya. Mheshimiwa Lusaka, ali speaker with Senate, where I am. He is also an ex-officio senator. So Bungoma huni and the Senate of Attack. You are truly Speaker Lusaka, nendoma anomu haanaka ameche mtaezi vali masti chepeni. Lakini umeno yu, alimu delegation ya wasiku kukube la kafle, ura kwa. Kika we senesi, nekwa amana mie na irobi kukumke kukoma na kukuma zika kukenda. Na kukenda ni na ye, is there any problem? Is there any restriction? Speaker wa Bungoma, na decide that Kenya will be governor of Bungoma. Nobody has a title deed to the seat of governor of Bungoma. Nekema, he has the right. Omunduku, nekema, he has the right. I have received messages from more than 4 or 5 people of Kenya who will be governor. So what I tell them as a party leader is a democratic process. Okay, have you? Vira, you will be my governor. Okay, Vira, you will wait for another. So Mheshimiwa Lusaka nga speaker, na Kenya kwa mkava na he has the right, ya kimututu. Mheshimiwa Wangamati na Kenya kwa defender zisa la kiewe, na hoki jesimo kadie wago levanda lindo mwamba, na maanuno kumuka na alimano kiano, mumbe na vazi ndavuzi. Nebana wana kumuka wafu ulevuza, wanafu mdikanga vuza, liku wafu na nyonyi, doko wata mbisi mbata. Nebana hapa mundu kundikava.
Ehe waka patli towa governor wa Bungoma na ora kumuka hakaka bula ina mahafufula.
Ehe na ile bana hiji. Bala lela.
Azatu mwambise neta nenye kulona ko BBI kidoko ebe fanele na bina rupatili kwa lianzo ya lino.
Kaule za ngapi kidondio sasa.